Igitabo Intambara Ikomeye igice cya gatandatu Abagorozi b'itorero rya mbere Huse na Yoramu. Ubutumwa bwiza bwari bumaze gushinga imizi I Boheme kuva mu itangira ry'ikinyejana cya cyenda. Bibiliya yari isobanuwe kandi biterane rusange by'amasengesho byakorwaga mu rurimi rwumvwa noneho n'abantu bose. Ariko uko papa yarushagaho guhabwa ikuzo n'ubushobozi niko ijambo ry'Imana ryibagiranaga. Gregory wa karindwi wari waratangiye igikorwa cyo gucisha bugufi ubwibone bw'abami yaranagendereye kwikundisha abaturage. Nicyo cyatumye hasohoka urwandiko rwa papa rubuzanya kugira amasengesho mu rurimi rwa Boheme. Papa yashakaga kwemeza abantu ko Imana ishimishwa n'uko amasengesho yakorwa mu ndimi zitazwi kandi ko ibibi byose n'ubuyobe bikomoka ku kudakurikiza iryo tegeko. Nguko uko ubupapa bwategetse ngo umucyo w'ijambo ry'Imana uzime abantu bakarindagirira mu mwijima. Ariko Imana yari yarateganyije ubundi buryo buzatuma itorero ryayo ridahungabana. Abavodwa n'aborubijwa mu gihe bahungaga akarengane mu Bufaransa na Italia bahungiye I Boheme. Nubwo batatinyukaga kwigisha ku mugaragaro bakoranaga umwete rwihishwa. Nguko uko kwizera k'ukuri kwagumye mu bantu mu gihe cy'imyaka ibinyejana byinshi. Mbere y'igihe cyahuse I Boheme hadutse abantu bahagurukiye kwamagana ku mugaragaro amakosa y'itorero n'ibicumuro by'abantu b'icyo gihe. Ibyo bakoraga byakuruye abari hafi na kure. Inzego z'ubuyobozi bw'ubupapa zibatera ubwoba, bahera ko barenganya bidatinze abiyemeje guharanira ukuri. Kugira ngo bagire ibiterane by'amasengesho, byabaga ngombwa ko bajya guteranira mu mashyamba cyangwa mu buvumo, kuko bahigwaga n'abasirikare bababona bakabicisha inkota, imirambo ikajugunywa mu ruzi. Bageze ubwo itegeko rishyirwaho rivuga ko umuntu wese utemera gukurikiza imihango y'itorero ry'i Roma afatwa agatwikwa. Ariko abo bakristo mu kwemera kubura ubuzima bwabo ahazaza h'icyo cyemezo bahabonaga insinzi. Umwe mu bigishaga ko agakiza kaboneka gusa binyuze mu kwizera umukiza w'abambwe, mu gihe yasambaga yavuze aya magambo ati: "Umujinya abanzi b'ubutumwa bw'ukuri badufitiye ubu ntuzahoraho. Hazaduka umuntu uvuye muri rubanda rugufi udafite icyubahiro n'ubutegetsi kandi ntibazashobora kumuhangara." Ubwo kandi koko hari umwe mu wari mu ishuri wari witeguye guhangana na Roma kandi batajyaga gushobora gucecekesha mu myaka ibinyejana byinshi ikurikira. Uko Yohana Huse yavutse ntibizwi neza. Se yatabarutse mu gihe yari akiri muto cyane amusigara imfubyi. Nyina yari umubyeyi w'imico myiza wakundaga cyane uburere bwiza kandi agatinya Imana, akabibonamo ubukungu bukomeye kandi yifuzaga kubiraga umwana we. Huse yigaga mu mashuri yo mu cyaro, aza kuzashobora kwinjira muri kaminuza y'i Prague, bamwakira nta mafaranga y'ishuri atanze. Nyina wari umupfakazi kandi ukennye cyane amuherekeza muri urwo rugendo rujya ku ishuri adafite icyari buha umuyobozi waryo. Guherekeza umwana wari umuco w'icyo gihe. Ageze hafi y'umudugudu w'ishuri, apfukama iruhande rw'umwana we w'imfubyi maze amusabira imigisha ivuye ku Mana mu ijuru. Asaba kubwo kwizera gusa, ibitekerezo bye ntibyashoboraga kugeza ku buryo iryo sengesho ryajyaga kumvirwa. Muri kaminuza bidatinze Husi yagaragaje ubuhanga n'umwete mu byo akora, ubwitonzi, igikundiro n'ubupfura byamurangaga bimuhesha icyubahiro muri kaminuza yose. Yari umuyoboke udatezuka w'itorero ry'Abanyaroma, agahora aharanira kugera ku mbuto z'umwuka ryigisha. Mu gihe cya yubire yicujije ibyaha bye, atanga ituro ry'ibiceri yari asigaranye byonyine, ahera ko ajya mu itsinda ry'abihaye Imana kugira ngo abe mu bagiriwe imbabazi zasezerano. Arangije amashuri ye ya koleji, ahera ko yerezwa kuba umupadiri. Ntiyatinda kugaragaza ubushobozi buhanitse mu byo akora, bituma agirwa icyegera cy'ibwami. Nyuma y'imyaka runaka bidatinze nibwo yatorewe umurimo w'ubugabura muri kiliziya y'i Betelehemu. Uwahanze iyo kiliziya yashyigikiye byimazeyo inyigisho z'ibyanditswe mu rurimi rwumvwa na rubanda rwose. Nubwo abayobozi b'i Roma babirwanyaga, ntabwo I Boheme byari byarashize burundu. Ariko abaturage ntibari bakamenya ibya Bibiliya, bari bibereye mu buhenebere bw'ibitekerezo. Imico mibi yagaragaraga mu nzego zose z'abaturage. Huse ntiyaca ku ruhande, yamagana byimazeyo iyo myitwarire mibi bikabije. Buri gihe yishingikirizaga ku ijambo ry'Imana kugira ngo ashimangire amahame y'ukuri yifuza ko acengera mu bayumva, ubwo kandi yimenyerezaga iby'imirimo yari imutegereje atabizi. Umuturage w'i Prague witwaga Yoramu waje kuba bidatinze inshuti ikomeye ya Huse, yari yaravanye mu Bwongereza inyandiko za Wycliffe. Umugore w'umwami wo mu Bwongereza wari igikomangoma cy'i Boheme yari yarahinduwe n'inyigisho za Wycliffe, maze atuma ibikorwa by'uwo mugorozi bikwira hose mu gihugu avukamo. Yohana Huse amaze kumenya imico myiza y'uwabyanditse, asoma izo nyandiko abyitayeho, bimutera kwemera nta shiti ko iby'ubugorozi yaharaniraga bifite ishingiro. Ataramenya ibimubayeho, kubw'ibyo yari amaze kwinjira mu nzira izamugeza kure y'i Roma. Muri ibyo bihe nibwo abagabo babiri b'abanyamahanga, abahanga kandi abigishwa b'ubutumwa bwiza, bageze mu Bwongereza i Plague bavuye kwigisha muri ibyo bihugu bya kure ubumenyi bagezeho. Batangira gushotora ku mugaragaro ibyubahiro bya Papa, ubutegetsi burabamagana bidatinze, ariko babonye badashobora gutezuka ku ntego yabo bashakisha ubundi buryo. Maze kuko bari abanyabukorikori kandi bakaba n'ababwiriza, bagerageza gukoresha impano yabo. Bakora umucoro ku rukuta rw'inzu bari bacumbitsemo werekana ishusho ya Kristo ubwo yinjiraga muri Yerusalemu ari uw'ineza ahetswe n'indogobe. Ku rukuta bibangikanye bacora Papa ashagawe yambaye umwambaro w'igiciro cyinshi, umutwe utamirijwe ikamba, kandi agenda ku ifarashi batanditseho ibintu by'ubukire bukomeye, abanjirijwe n'abacuranzi b'imyirongi kandi aherekejwe n'ibyegera bye, abakaridinari n'abapadiri bambaye imyambaro y'igiciro cyinshi. Icyo kibwiriza cyashituye abantu bo mu nzego zose baje kureba. Abantu benshi barahururaga bavuye imihanda yose kwitegereza iyo shusho. Ntawabazaga undi ubusobanuro kuko buri wese byamusobanukiraga. Abantu benshi batangazwaga n'itandukaniro hagati y'ukwicisha bugufi n'ineza bya Kristo n'ukwishyira hejuru n'ubwibone bya Papa umugaragu we. Abaturage b'i Plague bagwa mu kantu. Hashize igihe gito, abo banyamahanga babona ko byababera byiza kwimukaho kugira ngo batahagirire ibyago. Nyamara inyigisho bahasize ntiyibagiranye. Ayo mashusho yakoze ku mutima wa Huse atuma agira ubutwari bwo kurushaho kwiga neza Bibiliya n'inyandiko za Wycliffe. Nubwo atari yiteguye kwemera inyandiko zose za Wycliffe zerekeranye n'ubugorozi, yarushijeho kubona neza iby'ubupapa, maze nyuma aza kuzahagurukana imbaraga arwanya ubwibone, kurarikira n'ububi bwose birangwa mu nzego z'ubutegetsi bwa Papa. Ubutumwa bw'ukuri buva i Boheme bugera mu Budage, kuko imyivumbagatanyo muri Plague yatumye abanyeshuri b'Abadage amagana bahunga. Benshi muri bo bari baramaze kugezwaho na Huse ubumenyi bw'ibanze bwa Bibiliya, ku ruhande rwabo bamamaza uwo mucyo mu gihugu cyabo. Bidatinze inkuru y'ibyo Huse akorera i Plague yageze i Roma, atumizwa kwitaba Papa. Kwitaba ubwo butumire kwari ukwishyira urupfu byanze bikunze. Umwami n'umwamikazi b'i Boheme, kaminuza n'abategetsi ba leta bashyira hamwe basaba Papa ko yareka Huse akaguma i Plague, maze ahubwo akohereza intumwa mu mwanya we. Aho kwemera icyo cyifuzo, Papa ahera ko acira urubanza Huse, aramuca kandi asaba umudugudu wa Plague kumumenesha. Muri icyo gihe gucirwaho iteka nk'iryo ko ari we wese byagombaga kumenyeshwa hose. Imihango yabiherekezaga yabaga igendereye gutera ubwoba. Abantu barebaga Papa nk'uhagarariye Imana wenyine ku isi, akaba afite imfunguzo z'ijuru n'ikuzimu, kandi afite ubushobozi bwo guca imanza ku isi no mu ijuru. Wagira uti noneho inzugi zo mu ijuru zari zikinzwe ku baturage bose b'igihugu Papa yaciriyeho iteka, kugeza igihe azabishakira, bumvishwa ko abapfuye badashobora kwakirwa mu ijuru. Kubwo kwerekana ikimenyetso cy'uwo muvumo ukabije, imirimo yose y'idini irahagarikwa. Insengero zirakingwa, imurika uruhimbi zirazimywa. Ubukwe bugatahira ku irimbi, abapfuye aho kubahamba mu irimbi bakajugunywa mu mirima, nta mihango yo kubaherekeza ibayeho. Nguko uko ubupapa i Roma bwashatse gukandamiza abantu bukoresheje ibihano bitesha umutwe. Umudugudu w'i Plague uterwa n'akaga. Abenshi mu baturage babigereka kuri Huse, ndetse basaba ko yashyikirizwa ubutegetsi bw'i Roma ngo abiryozwe. Kugira ngo acubye ubwo burakari, umugorozi abaca mu myanya y'intoki abayigiriye kwibera ku murenge avukamo. Yandikira inshuti ze asize Plague arababwira ati, ntimubabazwe n'uko nabasize, nakurikije urugero Yesu Kristo yadusigiye kugira ngo ne guha abagizi ba nabi umwanya wo gukora ibibaciraho iteka, kandi ne guteza akaga abubaha Imana ngo bashorwe mu karengane. Nabaye mbavuyemo kubwo gutinya ko abapadiri bafite umutima mubisha bakomeza kurwanya ivugabutumwa ry'ijambo ry'Imana murimo, kuko sinabavuyemo kugira ngo ngambanire ukuri nemera kandi niteguye no kugupfira. Huse ntiyahagarika ibikorwa bye, agenderera uturere tumukikije, yigisha imbaga y'abantu bamusangaga bafite inyota yo kumenya ukuri. Uko niko ibyemezo abayobozi b'i Roma bafataga byo gukoma mu nkokora ivugabutumwa, ahubwo byatangaga amahirwe yo kuryamamaza birushijeho. Kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanirira. Muri ibyo bihe Huse yari mu majune, urugamba rukomeye rwari mu mutima we. Kwerekana imico mibi n'amakosa y'abayobozi b'idini ntibyasobanuraga ko atemera ubushobozi bw'itorero. Yari akemera rwose ko Papa ari nyir'ubutungane, ahagarariye Imana ku isi, kandi ko itorero ry'i Roma ari ryo ry'ukuri. Ariko ijwi ry'itorero, nk'uko yari yarabyigishijwe, yemeraga ko ari ryo jwi ry'Imana. Ati, byashoboka bite se ko mu gihe akiri umwubaha Imana yiyumvamo nanone ikimuhatira kunenga itorero no kutaryubaha? Byashoboka bite kugomera ubutegetsi bwa nyir'ubutungane? Nyuma za kwibuka ko no mu bihe bya Kristo abatambyi bari barataye umurongo noneho ati intangarugero y'ukuri ni ijambo ry'Imana. Iryo hame ni ryo shingiro ry'ubuhakanyi ubuprotestanti. Iyo rishingiweho by'ukuri risenya rihereye hasi iby'ubupapa bwubakiyeho. Nyuma y'igihe runaka hamaze kubaho ituze i Prague, Huss agaruka muri kiliziya y'i Betelehemu kugira ngo arwanirire ubwisanzure mu ivugabutumwa. Abo yarwanaga nabo bari indakoreka bafite ububasha bukomeye, ariko abaturage baherera mu ruhande rwe. Umwamikazi n'ibikomangoma bari mu nshuti ze zikomeye. Ubugororoke bw'imico ye, kuba intangarugero mu myifatire no kuvugisha ukuri, byari imbaraga ikomeye yamubashishaga kurwanirira ibyo yizera kandi bikamuhesha kwiringirwa no kubaho. Ubwiza bw'inyigisho ze, imbaraga zazivagamo, ubuzima butunganye yabagaho, abantu benshi babigereranyaga n'inyigisho zidafashije z'urucantege zigishwaga n'abapadiri bakundaga iby'isi no kwiyandarika, bigatuma benshi bahitamo kujya mu ruhande rwe. Kugeza icyo gihe, Huss niwe wakoraga wenyine. Nyuma noneho Yoramu, mu gihe yari amaze mu Bwongereza, yanyuzwe n'inyigisho za Wycliffe, nawe yiyemeza kujya mu ruhande rw'ubugorozi. Bombi bagombaga gufatanya ubwo buzima kandi bagafatanya no kwemera gupfa. Kubwo kugira impano yo kuvuga kandi akagira ubumenyi bwinshi, Yoramu yari umubwiriza w'akataraboneka kurusha bagenzi be bombi, ariko mu mico myiza iranga imbaraga iva mu ijambo ry'Imana, Huss yarabarutaga. Ubwo bushobozi bwe no gutuza byafashaga mugenzi we Yoramu kwigengesera, kuko yari afite umutima wicisha bugufi akemera gukurikiza inama ze. Nanone gukorera hamwe kwabo byatumye umurimo w'ubugorozi wihuta bwangu ukwira hose. Abo bantu batoranijwe bamurikirwa n'umucyo w'Imana ibereka amakosa menshi y'ubuyobozi bw'i Roma, ariko ntibahawe umucyo wose wagombaga guhabwa ab'isi. Imana yakoresheje abo bagaragu bayo bombi ngo ikure abantu mu mwijima wa Kiromani. Bagombaga rero guhura n'inzitizi zikomeye, nicyo cyatumye Imana ibayobora buhoro buhoro, intambwe ku yindi ikurikije imbaraga zabo. Iyo bajya guhabwa umucyo w'ukuri kose mu mwanya umwe, bajyaga gutinya. Umucyo w'ubwiza wajyaga kuba mwinshi nk'izuba ry'amanywa ku bantu bamaze igihe kirekire mu mwijima. Nicyo cyatumye Umukiza ahishurira buhoro buhoro abagorozi akurikije umwiteguro n'ubwuzu abantu bari bafitiye kwakira ukuri. Uko imyaka ihita indi gataha, niko abagorozi b'Imana bagombaga gusimburana kugira ngo berekeze abantu mu nzira y'ubugorozi. Gucikamo ibice mu itorero niko byiyongeraga. Abapapa batatu barwaniraga ubutegetsi n'icyubahiro cy'ikirenga, ayo makimbirana atuma ubwicanyi n'umwuka mubi bigwira mu bakristo. Buri wese yaharaniraga gutunga intwaro n'abasirikare bamurwanira. Amafaranga yari ngombwa kugira ngo izo ntwaro n'abasirikare biboneke, bituma umurimo wose ukenewe, inyungu yose no guhabwa imigisha bitangirwa ikiguzi. Abajyanama bakuru n'abato bihutiraga kwigana abayobozi babo, bityo bahinduka abasirikare n'abagurisha ibyera. Huss ntiyacitse intege mu mugambi wo kurwanya amarorerwa yakorwaga mu izina ry'itorero. Nuko abakristo bajya mu ruhande rwe batunga urutoki kumugaragara abayobozi b'idini ko aribo ba nyirabayazana b'ubuhanya n'ubukene byibasiye abakristo. Nanone umudugudu w'i Prague wasaga n'uwiteguriye intambara mvusha amaraso. Nk'uko byabaye mu bihe bya kera, umugaragu w'Imana abwirwa ngo mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli, umudugudu wongera gusakirana n'ibibazo biba ngombwa ko Huss abasubiye ku ivuko. Ibibwirizwa by'agahano yakundaga cyane yari yarigishije mu kiliziya cy'i Betelehemu byari byaribagiranye. Yagombaga kubuvugira ahantu hagari kurutaho, akabubwira abakristo bose mbere y'uko avutswe ubuzima bwe nk'intangarugero y'ubukristo. Kugira ngo amakimbirane yari yarayogoje uburayi ashire, inteko rusange iratumirwa mu mudugudu wa Constance bikurikije icyifuzo cy'umwami w'abami Sigismund, gitumizwa n'umwe mu bapapa batatu, Yohani wa 13. Igitekerezo cyo gutumiza iyo nama nticyashimishije rwose Papa Yohani, wari ufite ubuzima buruhije na politike mbi bidashobora kwihanganira gukosorwa n'abantu batakigira umuco mbonera nubwo baba abanyadini b'icyo gihe. Icyakora ntiyatinyutse kurwanya icyifuzo cy'umwami w'abami Sigismund. Umugambi w'ingenzi w'iyo nama wari uwo guhagarika amacakubiri mu itorero no kurandura inyigisho z'ubuyobe. Abari bahanganye na Papa bombi baratumizwa, ndetse n'uwabibye inyigisho z'ubugorozi Yohana Huss. Abo bapapa bombi batinya kwiyizira ubwabo kuko batari bizeye umutekano wabo, bohereza ababahagararira. Papa Yohani nubwo ari we byagaragaraga ko yatumiye inama, yaje afitiye umwami w'abami ibitekerezo bindi kuko yakekaga ko afite ibanga ryo kumukuraho